so we gwandine so zo ya se abiyim imuchem kama obuchen nam onye zitelem ezinwanem ige ekwe ka eme uche chineke nime ndo gi ta
Eat all you.